haddana waxa uu doorasho waa dhacaysa isbeddel oo ka dhacaya buundland insha allah soo ballan qaadnay january 2019 ama sida hore ugu dhici jirtay u dhacaysa oo baarlamaanku soo dooran jiray ama si ku duwan inta u dhaxaysa dadaalkaas la sii wado guddigii waa jiraan waa ay waa magacownay bishii February 2016 barnaamijyada hadda ay leeyihiin iyagu ay wataan baa jira ka hor degameyna taayada ah laakiin waxaan kugu xaqiijinayaa in isbeddel dhici doono 2019 waqtiga loogu talagalay January 8 insha allah.